Ritabona palo ya lenzimo di buken Tabokalose, chapter 1, verse 15 to 28. Re tla ba le ka le le molastwana ke ene setshwano sa modimo o sa boneng yo tsentsweng pele ga tlholego yotlhe gore dilo tsotlhe tse di mo legodimong le mo lefatsheng tse di bonwang le tse di sa bonweng di tlhodilwe ke ene le fa e ka nna ditulo tsa bogosi gongwe magosi gongwe balaodi gongwe mebuso tsotlhe di tlhodilwe ke ene di buletswe ke ene ene o sa le a nna teng pele ga tsotlhe ebile dilo tsotlhe di tlhomame ka ene ke ene tlhogo ya mmele o e leng phuthego ene yo e leng tshimologo le motsala pele go tswa mo baswing gore a nne le boemo jo bo kwa pele ga mo go tsotlhe gonne go kgatlha modimo gore botlalo jotlhe bo nne mo go ene le gore tsotlhe tse di mo lefatsheng le tse di kwa magadimong di ruang ke le ona ka ene ka go dira kagiso ka ene ka madi le a sefapano sa gago le lona ba e rileng pele lwa bolo lo baeng le baba ka go tlhalefa ditiro tse di bosula jaanong Jesu o re ruantse ka loeso a le mo mmeleng wa gagwe wa nama gore a lo emise fa pele ga ona lo le boitshepo lo sena molato lo sa nyatsege fa tota lo ka nna mo tumelong lo theilwe lo tlhomame lo sa sutetse mo tsholofetsong ya efangedi e le utlwileng e reretsweng lobopo lotlhe lo lo fa tlase ga letsatsi e nna Paulo ke dirileng modiredi wa yona jaanong ke itumelela jaanong ke itumela mo dipogong tse ke di lobogelang ke tlatsa ka nama ya me diputlagano tsa ga Kereste fa di tlhaelang teng ke direla mmele wa gago o e leng phuthego e ke e diregileng modiredi wa yona ka fa tirelong ya modimo wa pholoso batho e ke e neilweng go dirafatsa lefoko la modimo mo go lona e bong bo sa itseweng jo bontseng bo fitlhegetse go tswa metlheng ya bogologolo le ditshikeng tsa bogologolo mme jaanong bo senoletse baitshepi ba one ba modimo o ratileng go ba itsise se e leng lehumo lwa kgalelo ya bosaitsweng jo bo mo baheteneng lo e leng Kereste mo go lona yo e leng tsholofetso ya kgalelelo ka Jesu Kereste Morena amen.
The word I will be reading this morning is from Luke chapter 10 verse 38 to 42. The title reads as follows: At the home of Martha and Mary. Verse 38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Verse 39. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Verse 40. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Verse 42. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Amen.
Anduzuba mte.
Ha kitloba mutele.
Uba nama ndimdanga.
Lubalina kimtele.
Kimdom fichane.
Kimutam khutswane kase.
So the message is of a fichane.
Laitaka kam khutswane.
And to the point.
Impa ikene tlaku.
Apo siza utlela kona.
Morta dulate.
Ule series sinayo.
Seriesing Eneric.
See Trinity Methodist Church.
Elin Trinity Methodist Church.
At the center.
Jesu Kriste di paking.
A series on Colossians.
Mo palonya bukaba kolosi.
Siza utlela apo. Christ is at the center.
Jesu Kriste kena adipake.
Christ is at the center.
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 Jesu Kriste kena adipake.
Christ will always be at the center.
Jesu Kriste utla dulali adipake.
Siza uqala oqala manqale ndithi center le ngokuyibona kwami.
Ha kiqale ka hore ntwe maharengwe ya ka mgoki bona nka teka puo
dikhulele
ke huletse
ukho ezindlu kuthwa ngo ronta
hulali dintlu tso thunkiro ronta
bona u ronta bekusithwa ngo ronta omkhulu
hulali ronta bole u thunkholo
kuthwa ngo ronta lo uli kitchen
ona wa kitchen
apho e kitchen ke
mo kitchen
ba kholendo kuthwa liziko
hunola lili
iziko ke belingabikho eqaleni
Nelisa bithuko liba mona dipakeng
iziko ke indawo apho
kisibaka
umpilo zethu zifumaneka khona
mo buphilo bana butholalante
iziko kulapho ubushushu bufumaneka khona
mufuthi utholala te
iziko kulapho kuphekwa khona
mo phelwante
iziko kulapho yonke into yekhaya
yenzelwa khona
impilo yomoya ifumaneka phakho lasi
buphilo ba moya butholala bo
yenyama ngokokutya
yenzwa itholala mosi bakenseu
the center sithetha nayo ke ngoku uyesu
buhari bona bo ribuwa kana ke Jesu Kriste
eliziko ndiza uthetha ngalo ngoku uyesu
mtheki tlobuwa kana ke
Jesu
Kriste
yobumbi
kiena dipaketsa tsa bophelo ba rona
impilo zethu
kiena ali dipaketsa tsa bophelo ba rona Jesu
Kriste
dintotso hletse
lo yesu ke kuthwa u center yes center
ki Jesu Kriste ali maharing a maharing
center enkulu kuzo zonke ezinye
ki maharing a mahulu maharing
gohle center of the center of the center of the
ki buharing buharing babu haring ki buharing babu haring ki buharing babu haring kiyo moyo halalela
kwaziyo ukuphila ngaphandle kwakhe
kanhlorke ke khona uphila ka ka wona
dizayo yakwelalizwi tibambe nje iverse enye
kitla bukeng kitshware timana ile nngwe
kwela kwelalizwi le Colossians
bukeng ya ba Kolosi
kwelalizwi le Colossians pa tsa ubamba u verse 19
kitla tsa maka verse 19
verse 20 iverse ka lesithetha ngayo namhlanje esuka pha ku 15
timana itlwa ku 15
28.
Eya ngo 28.
Ithetha ngoYesu.
Ibuya ka Jesu Kriste.
Kasi phuma apha singaphuma sikhe siyivele verse by verse.
Rikatswa ri utlwe bili.
Ukhe uyifunde uyimamele verse by verse.
Uyibale
verse ithetha ngoba uYesu ubani na.
Ka Jesu Kriste.
Ayithethi ngoba uYesu uyintoni na.
Uyayisho
ngoba uYesu uyintoni na kuwe. But it's more of definition ka Yesu
ba
uyintoni na
uYesu
esabathi uyintoni
na
uYesu ezulwini uyintoni na uYesu kuyo yonke indawo
who didn't thought sohle le lihodimong
pha ku number ku verse number 19
motimane nge 19
uthi God himself was pleased to live fully in his life in his son verse 19 ku verse 20 and God was pleased for him to make peace by sacrificing his blood on the cross so that all beings in heaven and on earth would be brought back to God inqalele into bana lo nkulu lo Yesu umkhulu kangaka lo Yesu
uyisenda
yayo into lapha emhlabeni
kibuharim banithotho hle lefatse
uthe wancama ubomi bakhe
ye alatela uphilo bahayi huruna baitsa dibi
ukwenzela basifumane
Ritole
uphila okungenaphakathi
uphilo bosa feli
Amen
Amen
Uthi uThixo ongu yise kanye ka
Yesu
uye unwaba
ulathaba ka Jesu Kriste
ngezinto uYesu athe wazenza emhlabeni
so the
purpose ka Thixo was to use Jesus Christ
msebenzi wa ntate modimo lo sebetsa Jesu Kriste a khone o etsa
dintho ezo sindisa abuyo
se tlo phulusa maphilo.
The other objective ka thiko ngalondo ebefuna abantu bakhe babuyele kuye
ba khutlela u yena.
So through Christ
ka Jesu Kriste
sifumana indlela yokusuka abo sikhoyo sisindiswe after sisindisiwe sibuyele back
song rikhona ukuhlela
ilonto sisithi Jesus Christ is the center
kiri ri Jesu Kriste yena buhari
center yobumbe
yena buhari mba buphilo ba rona.
Siye pha ku Luke
rebukeng ya Luka
umzekelo ophilayo pha
sikayise philang
esifumanayo
seri sifumana
between lamantombazana amabini
rithola pakeng tsa barotsana ba ba
Mary
Mary li Martha.
Into esifumanayo ke apha ku verse 38 uthi ithi
maninga 38 iri
igama lika Thixo uYesu uhamba uYesu uhamba nabalandeli bakhe
Jesu Kristo tsamale balandeli
bakhe ehamba ke indlela ebehlele yohamba uYesu
ebehlele
ehamba enento efuna uzenza
ebantwini
uzobona lomzi
utlobana muthu
athi lona ndiyangena ku
uri wake na uone
uYesu ke akangeni ndaweni engena purpose
hake ni sibake sesina
mwele engena afika kukhona intombi ezindini
hake na uthola abantu
enye kuthiwa nguMartha enye kuthiwa nguMary
enye ki Maria
xa ingena apha bafike bamamkele
habafika bamamkele lo ndawo le
bafike bamamkele. It's important that when Jesus efika kuwe okanye efika ekhayeni lakho you need to accept him.
But
for you to accept him you need to realize into kubana uYesu ufikile ngoku
kamela utsibo usafitile Jesu
you need to realize into bana uYesu ufikile
ngoku usafitile ufikile hafitlo fitile.
Sometimes you afika singamboni ufikile.
Kana kungwafika risike ra bona ufikile.
Sometimes ufika singamboni ufikile.
Kana
kungwirimbona
ufikile asoka.
UMary.
Maria.
Mary.
Maria.
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 Uyamamkela uYesu.
Uamamwela.
UMary. Uye athatha isigqibo.
Anka qedo
sokubana
yahure
nanku uYesu ufikile
Jesu Kristo ufikile
mandiyamo ndohlala ezinyaweni
zakhe irikiduleni mautunga hayi
amen mandiyamo ndohlala ezinyaweni zika Yesu ndimamela
Jesu Kriste
uMartha
Martha
uthi Martha nanku uYesu ufikile
ufikile Jesu
mandiyamo ndiyomenzela izinto zalapha emhlabeni
ndiyomenzela amaqebengwane
amakheke ukwenzela ba kuzokuba zikwazi ke ngondiza uhlala naye
uri kitlogona udula le
uthe ese busy ngala makheke
antsali bizi
kutheni ngathi uMary uyandigqilaza nje
because kaloku yena
ungathulivile akafuni uhlala ancede uYesu
ubuzwa
uyo preparela uYesu
ulukusetsa Jesu
uthi
wahudla uri
uthi
uri
phaka ku verse 40 ithi Martha was worried about all that had been done. Finally, she went to Jesus and said, "Lord, does it bother you that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me." Uthi
ure.
Uyayibona ba lento endiyenzayo ilentukile ibalekile
ntweki yetsa ibuhloko
utheni ndiyenza ndodwa
kimangikalibaka
ndimdodwa lo wamkele lo Yesu
kinaya mwethi Jesu kilimong
kutheni ndiyenza ndodwa ezivu ndimdodwa so uya kulentuko ku Yesu
uya u Jesu Christ uru yena
Lord
murena
ingaba ku right na lento yenziwa
ntwethu wa kiyeno
ku Mary
Kimari
into yokubana ahlale nawe while
na
I'm busy preparing for Nina
nobabetsa kilukusetsa
mamela ke oba uthini uYesu
awutla Jesu Kriste amara ba uring
phaka verse 41
u 41
uthi uYesu Martha Martha you are worried and upset about so many things but only one thing is necessary. Mary has chosen what is best and it will not be taken away from her. UYesu ke ngokulo uyamlungisa
ubeke endaweni yakhe. UYesu Kristu wamlungisa umbe asibakhe sahaya.
Umbeke endaweni yakhe. Ngoba kukhona izinto esizenzayo sicimba thina senza kakuhle sibe sisithi Yesu 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 Yesu
riri Jesu
but uYesu uba uyakwazi ummamela uyakwazi ubuya athi
uri
indlela ihamba kanje
sila itsa matsheni
wenza lonto le kumatha
wetsa ntheo mata
wenza lonto le kumatha
wetsa ntheo
wena
uruye
ukomplaina ngezinto ngezinto
ulakadi
uyalibala into kubana the person
ulibala
umuntu wafumana
ufumana
ubutyebi bam
uMary
because yena uchuze ukuzohlala
ezinyaweni zamamela amamela
so ibalekile lento bazalana into bana
ibuhlo
kaNtobayini Jesu efikile
Jesu Christ afikile
ufuneka simamele
ufuneka
simamkele
ufuneka
sazi into bana yintoni esifunayo kuye
uri kinge ri batlanguye
yintoni esifunayo kuye
kwa
sometimes kumaza siyamamela
asi
Asiyaza sasibama senze ntoni
sikhathe
singenda bese senza I decisions ezingekho
right
that are not in line with indlela uthi uYesu
azange ngayo sikhathamela litsila etsandi ntoka teng
enye into emfuna uyilen uyiqininisela kakhulu
uthi batlanga uyihatella
ho uzawuhlala pha ku verse 39
apho athi 9 moaring
apho athi ilithilizwi
lirilentswi
uMary ufike wahlala ezinyaweni
Maria ufitla dula mautu a Jesu Christ
ufike wahlala ezinyaweni zika Yesu
uthi mautu nga Jesu Christ amamela
ukhona into abantu ufike uhlala endaweni
yakhona ubule simake
kodwa umamela
uketsana umamela
ngako akumamela komoya
akumamela hamoya babuwa ngawona
ukhona okomoya ukumamela ukhona
okwenyala hamoya umamela te
umamela ngokomoya
umamela kasimoya
filled with the Holy Spirit
and
the Holy Spirit is a leader into bana
moyo halanga ukwetela impilo ukamela wethojwa etswa utate modimo
ngokomoya
huya kamso
so ufika wahlala ezinyaweni wamamela ngokomoya
kasimoya
ibalekile zikhona ke izinto ne situations esidibana nazo singabantu singamakholwa zobana ufumanise ba izinto ngoku
azihambi
ngalendlela
wena
ohalela nothandazela into bana zihambi ngayo zihamba ngendlela yazo but because you don't have ukundlebe yokumamela then you gonna get distracted
uthola
nje lothixo lona andi akandazi bakwenza
njani
uluza umama wakho uluza utata wakho uluza sister wakho uluza your child now you get distracted by that because
uthimba
uthixo lona ayinguye lothixo endimthandazana
hasi ayetsandini
dzama ukuthi Masihlaleni ezinyaweni zikaThixo
masimameleni
ngokomoya
rimamela kasimoya
uThixo kayithetha nathi
Ndathe mudimo habu alorona ore
ngaphandle komoya nokungebezo moya sizawuba distracted sizibone sesithatha indlela engafanayo uthi uYesu dibeke indlela
Jesu Kristo rubayiletsila
therefore choose life The only way sizawuthatha ngokhoza uchuza ngokhona ilife is by us having indlebe
yokumamela
the spiritual yes
ditsebetsa simoya
ezithi sizinikwe uYesu
tsegirifwe nge Jesu Kriste
di sound andingomshumayeli
akimureri
but ditheta ngokuba ngendlela uThixo athi manthethe ngayo
ndathe mudimo arenki buwe ka
thetha ngendlela uThixo athi manthethe ngayo
ndiwa ka tsile ndathe mudimo arenki buwe ka yona
ndiyalthanda elizwi
kirakalela
nokubana singaphuma apha sisonke
rikatswa mona ka ofela
siguqukile
refetuile
uthe umkhokheli wami
uri muhudi wa
ngokubana ndibe ndiza apha wacela into bana masithatheni into zenyama sizibeke eqaleni
arinke ndisatsana
mari ibeka
chikopeni
ukho le nto ba unxibe into yomoya yonke into apha kuwe uhamba nje
umbathiswe
ngumoya ibalekile loo nto leyo because kaloku xa umbathiswe yinyama
umntu
othetha nomoya ethetha nawe
muthi wamoya habuwa
lwenaukho le beria wena unale nyama
uyigumileyo
wanama anything espiritual ezoza kuwe
Was.
So it's important that sikwazi ukungena
rikene
sinxibe
rapare
u moya o impahla zomoya
rapare diaparo
that connection with God that connection with
Jesus
kamano
pakeni tatemudimu li Jesu Christ is ka khawa
ngalomazwi
kamanzi wawo
anduzuba mde
hakitloba mutele
izabulela uthixo
kilebo antate modimo
ngale chance
kamunyetla ona
yo tyumba mna
awa khethena
ndi ngeyonto
kili kisilito
ibulele aba amadodana
kilebo lebahlankana
ngobana xa uthixo ethetha nabo
bathi
hayi ingathi into ikuwe ngo
kaloku
ezinye iindawo fumane sokuzothi hayi usemtshaweni awuthi
azungenaso
it's important and ibalulekile loo nto
ibuhlokwantwe
bulela kakhulu
ndiyalebua
and I'm hope into yobana izoba umzekelo with other groups as well
into
yokubana uthixo usebenzisa sonke
ndathe mlimo
it doesn't matter where you are
hawuna taba
nobulapha nobulapha nobulapha
yazi ukwana
kukho izinto kukhona izinto
sikhe
sihlale elenke I mean not sikhe siyahlala endlini
sithandaze
sinabantwana
rilale ba
because nento ke sibanika yona ethu ke
uthandaza
thandaza like 10 year old
uthandaza shume kena
rapela thandaza 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 this one day uthi
uya tsatsilele
sikho siyabulela
ndathe mdimo
ba sazi wena because basasi sazi usathana basazi ngakwazi usathana bezo senza itoys
satana toretsa di toys
so ndizama ukuthi abantwana bebangaka
bana bali banyane bali
bakha bakwazi basebenzisa uthixo
ndathe mdimo akwaba
basebenzi ndobana this message
mlaitsa ona
isukapi na it could be from an elder like a pastor it could be from
utanonga
it could be from anyone it could be from a visitor we've got visitors it could be anything so we need to have that ear that spiritual ear
yokumamela
nalamehlo okubona
limahlo awubona
olibona
awubona
uthi ithi lengombe enthwaniswa ngayo ithi ndinika amehlo
iphangele
phezulu
esulwini khona
ayingomehlo la la faka
ispec asimahlo anewahlo ayitsi
no we talking spiritual eyes
uwa kamahlo asimoya
akho mehlo noba ngajonga apha ngeke ngibone into ezulwini ezokuthi
hayi bayale
but I need spiritual eyes for me to see what is happening in heaven for me to see uba kwenzeka ntona ezulwini
ngikhona ubona wetsala lehodimong
dizawuma apho
kitla emamo
uthixo uthi manime apho kwanamhlanje
ndathe mudimo rikeme moka nje
inkonzo yonke
sebele bo sebeletsa ngawo
ndibulele utata lo uinterpretileyo
kibulela
kakhulu brother James
abuthi James
yainterpretileyo abantu
kilebwe bathu
abantu aba organize leyo lemini yayimpumelelo ngalendlela yiyo
libathu ba
yababulela
intsimsebenzi ona obekade
la sizo phuma sonke
harikla
sibuyele emakhaya
re hi
ngicela sike siphine sibuye esika ingakumbi la vesi ecologian makhe sibuye in past
siive
bayithethe uthini na ngoYesu
sibuye
sithathe ngale kalukho naye bayithini na sithela
ngesenta
Christ the center
usesenta dipakeng
ngalo magama ndiyabulela
oyingcwele
ndiyabulela ngethuba uthe wandinika lona ndiyathemba into yokubana yonke into endiyithethe kule ndawo yakho isuka kuwe
ngegama
elinamandla likaYesu Khristu inkosi yethu amen.